chile uya kala emasangweni izwi lakhe lihla. Izindlela sihlangani sithunzisiweli izingumo sikhuluma wezwa izwi njengomlilo nelanga buyelani kimi niphile kukhanye nisula sahleka salahla izwi kodwa iqiniso langena ngaphakathi kimi ngezekhwayiso zonke nangokukhala mazwi akabayizi banesibhakabhakeni ungayeki umesabo uJehova. Kobu kumhloni paguya pili saga hlugani sa ububi nobuhle. Kubu puhlaga nendanyeni yami kilu palentli zweni yamu bungabi nomu sabungali shika ya lami. Iyame temba ngosi ange tembi luto lungisa yonke indlela engihambayo philisa mangeva silonda sangaphambilini ngoba kuwe Jesu ngibona isihlahla sokuphila esimiselwe mina. Kafuni silivanga gijime likolide kepha ngizange ngithole ukuthula kukho kodwa ubuhlakani babelindile esangweni ebekezele kukho konke ukwenqaba kwami wezwe imfihlo yobuthule iseluleko sikaNkulunkulu isivumelwane esibusisiwe wangolela ekweshweni okunkwele lapho ubulungisa bulethela izulu eduze endodana yami ungayideleli induku kaNkululu ukulaya kuvele esandleni sothando ujabulela wathola izwi lizweni yamu bungabi nomusabungali shikalami ngiyame temba ngosi angethembi lutho ngisa yonke indlela engihambayo philisa mangeva silunda zangaphambilini ngoba kuwe Jesu ngibona isihlahla sokuphila esimiselwe mina. Ungulizwi kukho konke kukhala hlakaniphile uhamba nami kuKristu indlela endalivele futhi angisodwa angisodwa.